Yaxi Beats on the beat.
Hey, sendimgila majita ndwaboni, ya peka pek, baya ndwaboni. Bayaza mkunleka bantoli, funa bayaza pakumu ziponi. Mbokweni ndefana nesnoli, bulala kwasa anazo nentoni. Ezizweni nzofika for sholi, wongo leleo nza mneta ngahoni. Kono mona ndiahlaba ndikoni, ndiaspano kokoka ndilali nlichoni. Ikopolo ndilfume nechozi, benpusha ngamandla ndibulali shozi. Bakopola lindwana ingozi, bantata banfaka ya kala ya suka. Limimfimi ya kala ya tuma, nasendlini bakala banuma. Petipeki kolite ndayirumba, andidlali soloko ndiakumba. Makwetini naisusa ndayisusa, ngandoyisa kwetini uyakula. Nahlekisa nifana noskumba, kale kala ikama lakula. Generator lejani yatuma, sezo shubu nzobona nzobuma. Bensokola ndisihla ndinyuka, bathi ndiyekele weya ndavuma. Mnandandiyazi yonkindi yadlula, mnandakuqa ngetolo ndanqula. Mnandatyala ndagqiba ndavuna, isahamba lenqwelo ndayiqhuba. Azovela aseza amathuba, melilali ndiqhawe ndathunywa. Ila utini, teta ndikuva, zwange imini ndihlale ndipusha. Noba kunini nditsho nangokushwa, nqabile ndlini koko bendikumba. Kwasha kwacima nengxaki ndiyaqhuba, kho ndinondimisa ngaphandle kokufa. Kho mntunondwisa ngaphandle kokuba, ndiyendabhayiza ndavumela ukuwa. Bahamatita ngayisusa ndiyisusa, ayandoyika ungacinga uzondithusa. Mna ndiyikhingi ungahamba uyobuza, nasendwinile noba ndingaluza. Sukela lini ndanyuka ndanyuka, thathi isi mna ndayinyusa ndayinyusa. Jonga ze-MC Brazifa fana negusha, ziyalandelana ziyathanda nonqumla. Kemna nisayifuni noyibona into elula, ngobe zelula ehamba kwalula. Andifuni ulandela indlela ndiyenza, funa amaphephi Mandela Mandela. Pura senkevi yavuta ngempela, ndiyapheka ekitchini ndiqumza maphela. Ziwa ngencasa ndiyakhila ngumphela, bakhe wanqala ndihlasela back. Ola bafana ola magang, sizokagana bantanga nisbek. Sizodibana uyayivela way, sizonqubana ubuzwama endleleni. Bano yinyani izochaza lixesha, bano yifake izochaza lixesha. Dala ndithule ndibukele bendiqhele, funa bayazi namhlanje ndibunqele.
Yaxi Beats on the beat.
Noba kanjani nizoyenza le way, ola kancane ubucinga nizoyeka. Yeva mangana kwa ngagi sondela, bau ne ngagi sondeli zopela. Sumbumbozela, tetu buya teta, sutatazela iza bau yeza. Kamle ndingeko baya pepereza, kabendibona baya kwekweleza. Nalikrebo velani nindieke, nindieke lendo ndizenzele. Ngoba soze nina nindimele, kandinbona ndivuka manwele. Kandikona ziyakhala iswele, embokweni anayo ibhekele. Ndiyabanquma kudala bentelele, bonithuba ndavele ndahlasela.